Rechazo.
Blog.co.
Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka. Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad, twashibuka.
Mwanza angaya, ushensha mwebe lati mathakaya. Mano ya oyo Mwanza gaya. Njicha ile fyolo awe maansa nkaya. My son I care, ngeshi wina umfa kuri Mother Glad air. Chapena sana masake, haya mtumine ya mbao kisha kumapulea. Ndiye umfa kwa tindi na wazaka munia. Masala kwaya ise ntwe menofie. Pona fika wansanga bate mwa maia. Mailo nkacherela mayo maria.
Thank you Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka. Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka.
Ngana pafita twala isanga mulaza. Kae nkanda Yesu nga fintumaza. Sopo ya baswahili ya naliyaza. Ngoku myangelo bano kusheta zaza. Umuntu kukezo busakate kwishiba fenchito ya kaleza. Ilina lashita auteza ni woka langa fo kwensha kaleza.
Thank you Mother Glad.
Mother Gladys.
Twashibuka.
You think I'm from where so?
Mother Glad.
Maza. Accra City.
Twashibuka.
Program ya ishibuka kalo kurenda kuposa fenchita.
Thank you, Mother Glad.
Shiko.
Twashibuka.
I see you. If you're feeling, if you're feeling.
Mother Glad. Twashibuka.